adiga dareeniyo dooqigu filano iga deeqay aadniga dadka tan ka doortay adiga dareeniyo dooqigu filano iga deeqay aadniga jacayl kaani daashaday adiga dabiibi anigu maanta keeye hadda adiga daweyno jacayl kaani daashaday adiga dabiibi anigu maanta keeye ubadii ku dhalatiyo dareenkeena caashaqa daaynu ka beeran isla daadahay lahay ubadiin ku dhalatiyo dareenkeena caashaqa daaynu ka beeran isla daadahay lahay darbisiyo dafa ku beeran isla dawalenabid dartan ku noola ubax darbisiyo dafa ku beeran isla dawalenabid hadii aan duqobo awooday daciifto daadu ay timaadana cishqigu ima daaye haddii aan duqobo awooday daciifto daadu ay timaadana cishqigu ima daaye ubadiin ku dhalatiyo dareenkeena caashaqa daaynu ka beeran isla daadahay lahay ubadiin ku dhalatiyo dareenkeena caashaqa daaynu ka beeran isla daadahay lahay.